Bamba.
DJ True.
Ichini chakwet. Kwa sala chema fans kuimvela no ikonda. Bena shamba dipanch. Alpha Romeo. DJ True. Pachi piti nawa. Bro.
Colombia connection, you know.
Buena, my baby, buena, una inchita chani, mami. You kidding me?
But it's a wild fire.
Where are you, my baby? Where are you, una inda kuti, mami? You hating me?
Unani puka chimwebwe na happiness. Kuli bayu indini siru nili useless. Unani pukila kumozi na chalo changa. Kuli bayu indini shina jama.
Buena, my baby, pwelela, una nchita chani, mami. You kidding me?
But it's a wildfire.
Where are you, my baby? Where are you, una inda kuti, mami? You hating me?
Ego pemba upwelele.
Yo! Gacha fire! Shaba!
Daba! Wele weze lili mwandi kuchoka pe unaendera vila chinja mwandi vintu nina sala no prani nina salila tuchimbwe nilipe prani si vintu ni kupemba upereri usaka mbela tape ati nili kuchingweri nina chinja ma baby kulipe na wina ni makunda wewe pano nikumbuka mau yako ya mele wezo kundo kamba mau yako ati nikabwela kuma 02 wezo kamba ukaenda nza salafu siboza it's very true. Kamba, I miss you. Siboza, it's very true. Come back in my baby, I need you.
Buela, my baby, buela, una nchita chani, mami. You kidding me?
But it's a wildfire.
Where are you, my baby? Where are you, una inda kuti, mami? You hating me?
Unani puka chimwebwe na happiness. Kuli bayu indini siru nili useless. Unani pukila kumozi na chalo changa. Kuli bayu indini shina jama.
Buena, my baby, buena, una nchita chani, mami. You kidding me?
But it's a wildfire.
Where are you, my baby? Where are you, una inda kuti, mami? You hating me?
Let's go. Ona nienda ningala moko moko. Kumutima unafaka koma loko loko. Bani seka pachipanda na vamu loko. Ni wopinga upelele nilipanko loko. Ine ntine chemu ntupenangu ni mafaula. Kachuti kakachapu kamini na kafaula. Ninaitia yelo siniza kapwezapo. Holo one day siniza kulizapo. Solomoni yangabe na makelo vake. Leo nifuna chape weo wazemake. Bose basala na mupasa ni vake. Lafti peleze paka pachimake. Uzikumbu kayonze ma memories. 2019 napitea motu ma memories. Ukapwelela nishina kwa nila. Bose ma group yuku nishina vanila.
Buena, my baby, buena, una nchita chani, mami. You kidding me?
But it's a wildfire.
Where are you, my baby? Where are you, una inda kuti, mami? You hating me?
Unani puka chimwebwe na happiness. Kuli bayu indini siru nili useless. Unani pukila kumozi na chalo changa. Kuli bayu indini shina jama.
Buena, my baby, buena, una nchita chani, mami. You kidding me?
But it's a wildfire.
Where are you, my baby? Where are you, una inda kuti, mami? You hating me?
Unani pukira kumozi na appetite. Nekangi wana kukona all the night. Apa ukapwelela no more fight. Nzaku kundela kuchape then the night.
Buela, my baby, buelela, una nchita chani, mami. You kidding me?
But it's a wildfire.
Where are you, my baby? Where are you, una inda kuti, mami? You hating me?
Moya sila kairi tia rekonda. Kwa sala che kutiwi mvele no ikonda. Vena shaba tipuanchi Alfa Romeo. Mr. Saga, let's go get him. Matumbo ya chikatia. Yeah. Juvic Music, Stafford Kondowe, Sweet People, I see you. Then I Wesley TC, then I Classy, Teach B, Jezabali, Fresh Doom,
Wisdom Tapiwe.
Let's go, let's get it. Then I Baraka Pakawatia, then I Rupe Chombo, Bigger Boss at Quatch, then on Power Tools. Then I pick on a mela, let's go. Then I throw but you beat now I rub you but you flow. Bro. It's in the challenge. Young energy movement, ladies and gentlemen, in case you didn't know. Yeah, we're still in this, you know.
Exclusive from Afrofy.com.
It's in the challenge. Let's go, let's get it.